Prechikaga tu.
Si wanapenda kubang
kusa tena.
Au gay penda unanisha nini?
Nakupenda siku zangu za uhai wote.
Nitakukea mama.
Nakukea upate kitu japo vyote.
Mama mtu bora akikuita mentor rungu shika tabek toka bambaka kivuli beki flani mwa mnyeto. Eko na usigi nyeto mamenu ananizungusha kote Bruno flani Shevchenko. Sonasim totso tsui mtoto kifuani ndui bebe fly na dui yeso kae kiswangu shanga nyingi alafu kukulana ajui
au tenda ya siku zangu za uhai wote
nitakukea mama
nitakukea upate kitu japo sio vyote
nitakukea mama
nitakupenda siku zangu za uhai wote nitakukea upate kitu japo sio vyote.
Tamu kama sugar,
sweet, sweet, sweet.
Tamu kama pipi,
sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sali,
sweet, sweet, sweet.
Oh, this love,
sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sugar,
sweet, sweet, sweet.
Tamu kama pipi,
sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sali,
sweet, sweet, sweet.
Hey, hey. Mama emu njoo nyumbani. Nataka tucheze michezo body kwa body. Kita kufika kileleni. Nakufikisha napita Mandela Road. Natukiwa chumbani nafunguliaga kamziki alafu navua boxer. Mara we upeni pikipiki kama mapenzi safari mama agizainisi. Takupa vyote la swezi kukupa stress. Achana nao nosema napiga kesi. Habari za moto moto zitatunguzia gazi.
Nakupenda siku zangu za uhai wote.
Nitakukea mama
nitakukea upate kitu japo sio vyote.
Nitakukea mama
nitakupenda siku zangu za uhai wote. Nitakukea upate kitu japo sio vyote.
This love
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali
sweet sweet sweet.
Oh, this love
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali
sweet sweet sweet.
Yo, ilibidi ndroge jasho, ilibidi upigwe msako kupata wewe mama mtu, ilibidi niazo. Nishamaliza hapo chako changu changu chako. Anasema tutachana mama mina. Oh, ukipika ntapakua. Na kama kila wana ntakamua. Umba tajambuwa minta. Bili mama mtu kilipanua.
Nakupenda siku zangu za uhai wote.
Nitakukea mama
nitakukea upate kitu japo sio vyote.
Nitakukea mama
nitakupenda siku zangu za uhai wote. Nitakukea upate kitu japo sio vyote.
This love sweet sweet sweet. Tamu kama sugar
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali
sweet sweet sweet.
Oh, this love
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali.